Downloaded from mylovezedmusic.com.
Aisha. Kalani Moise, Aisha. Elo ni my big man ting. Siba my yopa wa matenga everything, yeah. Elo ni my big man ting. Siba my yopa wa matenga anything, yeah. Aisha. Kalani Moise, Aisha. Ooh, yeah. Aisha. Mwabidi mapopwanja, Aisha. Ooh, yeah. Siba masanka no sanka, baby pani ya bodyonse ni kuyasha. Siba masanka no sanka, batenga idiyonse every time ni kukwasa. Aisha, mwabidi mapopwanja Aisha. Ooh, Aisha, imwe galani muiza Aisha.
Ni bakulu banaleja, kaleza life is ava pesha. Idiyonse baona bakwesha, patipo sumuza chinta Aisha na lesa. Yo, ni palusa kapano. Wasa chenjele sa chaloto chili na mano. Wachenjele ni bazama chitenga paololo. Aisha mwabili mabati ngala mulolo. Yo, ndiye vene valiku. Sasesho no batile na zanako. Ukava uzako kamba siva zako. Kapitiliza stoli wafola manako. Vaiva ala kumonzi. Anasia akazi kumonzi. Vaspende lionzi. Siva sanka patia epili yonzi. Aisha kutalo, yeah. Bakulu vasi va mangalo. Achipatalo tingala kamosi. Vavina posa mayo muti vakwila na mosi, yeah. Achi John vula gate. Aisha asibo vula skate. Bayuma monga soja papaleti. Sininga tabu Aisha na visi valeti.
Tawa fayo kumwana kwe sentu kano chani bepe.
Aisha.
Tawa fayo kumwana kwa kantu kano chani bepe.
Aisha.
Zijini keni ya po Aisha. Uye Aisha, kalani muiza Aisha. Dawa fayo kumwana kwe sentu kano chani bepe.
Aisha.
Dawa fayo kumwana kwa kantu kano chani bepe.
Aisha.
Zijini keni ya po Aisha. Uye
Aisha.
Kalani muiza Aisha. Elo ni my big man ting. Siba mayopa wa matenga everything, ya. Elo ni my big man ting. Siba mayopa wa matenga anything, ya. Aisha, kalani muiza Aisha. Uya, Aisha. Mwabidi mapopwanja Aisha. Uya. Siba masanka no sanka, baby pani ya bolyonse ni kuyasha. Siba masanka no sanka, batenga idiyonse every time ni kukwasa.
Aisha.
Mwabidi mapopwanja Aisha. Aisha, imwe galani muiza Aisha.
Aisha, mwabidi mapopwanja Aisha. Uya,
Si mama sanka no sanka, bebe pani ya bolionse ni kuyasha. Si mama sanka no sanka, batenga idionse every time ni kukwasa. Aisha, mwabiri mapopo anja isha. Aisha, imwe gala ni muiza isha.
Download it from ilovezmusic.com.